taifa wapinzani mtasubiri, washindi wa vikombe na medali, bila biliani kachumbari, muulize mama je anajua. Gomezi utawaba na mdogo mdogo tatwaro, Simba ni chinje mie na hizo pasi utantwaro. Bado yatosha waone wapinzani wajitambui, timu kongomani na mpila wajui, mone mzee mpili analia, jamani mtamua ma moni chinje mie, kwa hiyo mihera utantua roho. Jamani mie, mimi ni Simba damu kuwa malaya wa timu siwezi, kama yue mzungu msukure kamfukuzisha nugazi, mshezi vunja bei unamjua. Oh jamani unamjua, jamani na mubeto unamjua, mbunge shangazi unamjua, heavy grand scale unamjua. Magoli anachanja kai, anachanja kai, anachanja kai, anachanja kai, na babla anachanja kai, anachanja kai, anispoko anachanja kai. Basi twende taifa tuka enjoy, jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy. Oh jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy. Oh jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Jamani leo ndo leo leo, mama leo, jamani leo Simba Day leo, jamani o oh, wakali mama si wakali nye, jamani o oh, wakali mama wakali kutuzidi sie. Aleluya, 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 aleluya. Basi twende taifa tuka enjoy, oh jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy. Oh jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy. Oh jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Temino kama tia rompaya, na dokta kumbuka kama viena migomba, Shabana Timbare Kisongo.